He's a know-some God. I'm in Nipa such a know-some song. And I'm never lonely. I'm in Nipa such a know-some love. He's a know-some God. And I wanna tell you to the world. Ili wajue ni wewe. Na kama si wewe, basi nani. Nasikia landi rodi. Ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Nani nangori moyoni. Nani jaza wori. Nani takuwa fine.
El Shaddai. Ukona kile minadai. Mwini mitenata kama misifai.
El Shaddai.
El Shaddai. El Shaddai.
Every day is an awesome day. Vile unanibariki hata mimi selewe. And every day you come through in an awesome way. Na kwenye dhiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Ni wewe uta provide. Nina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Madakitari wanasema hali siyo hali. Ni wewe wajua time. Na nahisi nguvu zako kwangu. I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama mimi sifai.
El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai.
Ukona
kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Kama misifai.
Kukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.